moi mon ali gone anali la nijala musewa kalila padere food macheza anji makedere waiwa nazoba macheza anji makedere paka mayamba nazo
son of a daddy.